Hey.
Madume.
Mwendo kilomita zaidi ya buku kuda dede. Kuzi tafta tuizi sent. So unapotona pa tauni tuna flex flex flex. Hey. And you gotta respect that. Na chuka bila pain, no, no way. Ushkai kwenye bag, no way. Popusta kintatain, just go away. I pull wine kwenye glass thing. I see, may na gonga mvinyo. No stress, may na gonga mvinyo. Money may be, tafta kila shimo. Get the back drip hard off, gonga mvinyo. I see, may na gonga mvinyo. No stress, may na gonga mvinyo. Money may be, tafta kila shimo. Get the back drip hard off, gonga mvinyo.
Mwendo kilomita zaidi ya buku. Kisanga nkiwa na buku. Na geto limenfunza kwa kukui. Marufuku songa kimbiza mkuku mkuku. Sagodi ya keka nguvu. Afsina namba mbanga kwenye simu na wachuchu. Way to bless. Ilibini sepe home mapema ntafte cash. Geto kikesh. Tuna dream kubwa na kufika sovye pes. Ila so case. Hatipo na hela ila kichwa ni tuko fresh. Mwendo kikesh. And we never gon' stop. Paka death, paka death.
Kule chano bish kila siku. Hasu zimefanya. Nga paka nangu wengyo pigwe pingu. Tunashkuru tuko high still tunu chungu. Hope my daddy an enjoy divine danyo mbingu. I see, may na gonga mvinyo. No stress, may na gonga mvinyo. Money may be, tafta kila shimo. Get the back drip hard off gonga mvinyo. I see, may na gonga mvinyo. No stress, may na gonga mvinyo. Money may be, kill a shimo. Get the bed drip hard off. Don't come vino.
No sleep. Naki sanu atizi. Wana ni yu atizi. No sleep. Naki sanu atizi. Wana ni yu atizi.
Kutu mita pehe buku. Kisanga chwa na buku. Nagoto ni mentuna.